niwambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila ale wacheni niwambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakosara namuwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, anakosara, ananiwaza. Ametawala akili, namdhibiti anidhibiti, alipo nipo nami nilipo yupo. Oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna ananipembeleza. Ananipenda, ushazama kwake, eti ameniweza,
ameniweza. Anasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula, ani chakula hakipiti, hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama so yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapenda gata kamala anione, alipo nipo nami nilipo yupo. Anasema
ananipenda, nikinuna
Slicer.